nimechoka ku manifest. The storyteller.
Mono.
Kwa giza don't trust every light. Magoti kwa flow nili ku trust every night. Msoto si niceness, unaseti maching kwa pochi. Na kwa darkness, ulini equip na tochi. Road to recovery, bado sijapona. Siwezi kujuda zata kama sijakuona. Na vile nilikuwa msick, nobody my circle knew. Jeremiah 30:17 ni may circle juu. Sasa ndatishwa na nani? Adu yako na insomnia, nasikia lali msho. Jeshi yangu ni Jalali, true story, amenitoa mbali.
I feel like this is the end. Is this the end? Imejipata deep end. Is this the end? I feel kama ja anani test. Nimechoka kumanifest. Nimechoka kupiga chest.
Wakanyanganya matrao na mashati. Love ya binadamu bado ukamu na masharti. Niliona niwache kukushuku ni kushukuru. Auchelewi kalamu ya kuku ikikukuru. I felt alone almost in kind secrecy. Big up na na mom's friends na CKS. You don't answer on time mama, I'm just petty. Zile vitu niliomba kwako ja, I'm still waiting. Na finally niombe niwe wealthy, now we still hating. Sasa ndatishwa na nani? Adu yako na insomnia, nasikia alali msho. Jeshi yangu bado ni Jalali, true story, amenitoa mbali.
True story, amenitoa mbali.
True story.